official icon.
Ya boy, watch ya.
Uncle.
Hey ya, Mr. DJ, DJ. Kakutabula tande replay, replay ya. Mr. DJ, kuchinda bia wana wana wafe. Hey ya, Mr. DJ, DJ. Kakutabula tande replay, replay ya. Mr. DJ, kuchinda bia wana wana wafe. Tuchigaza kwenye wa mwenge. Nyenya nyenya mapiga kuchesenge. Kwenye umesamo kwa no biebe. Mbiol nga kutade kuchesenge. Baby why like a Lady Gaga. Let me sip you baby be malaga. Urbita no me no ni donada. The way you talking never fall out of far. Kati wala good shot, good shot. Kutabula tande replay, replay ya. Mr. DJ, kuchinda bia wana wana wafe. Hey ya, Mr. DJ, DJ. Kakutabula tande replay, replay ya. Mr. DJ, kuchinda bia wana wana wafe. Tuwa viyato, ingi ya muriato. Jagala tuzine musimo viroto. Utima kuchoto, fire gwe moto. In our system, DJ ya chikampa kanya. Tande replay. Omesa DJ jikube ya vano weda bagala kuzina. Tande replay. Omesa DJ jikube ya vano weda bagala mazina.
Mingo, mingo like a snake dog. Tick tock, tick tock like a wall clock. Wine pon the beat like a ninja. Chikni chao.
Tutagala nyenya. Yeah. Mr. DJ, DJ. Kakutabula tande replay, replay. Yeah. Mr. DJ. Kuchinda bia wana wana wafe. Mr. DJ, DJ. Kakutabula tande replay, replay. Mr. DJ. Kuchinda bia wana wana wafe.
Kati wala good shot, good shot.
Tande replay, omesa DJ jikube ya vano weda bagala kuzina. Tande replay, omesa DJ jikube ya vano weda bagala mazina. Mr. DJ, DJ. Kakutabula tande replay, replay ya. Mr. DJ, kuchinda bia wana wana wafe. Mr. DJ, DJ. Kakutabula tande replay.